إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وتواكم يكم سمو قفي وقودي twabade n'abaana ba Isirayiri nga basemberedde ddala awe nyinyini ku nsi ensuubize era basobodde n'okubeera nga basindikawo bambega ne bakomyawo ne babakomezaawo amawulire nti nno ekifo ekyo kibuga kiriko emiryango era kirimu abasajja abalwanyi nnamige bakiwa ginnantagambwako n'olwekyo bwemba mwetaaga okubeera nga muyingira ekifo ekyo mwesibe bbiri kubanga abantu mugenda okubeera nga mwolekera si bantu bangu. Nabbi Musa alayhi salatu wassalaamu yategeeza abantu be n'abateekateeka okubalaga nti Allah ali ku saidi yaabwe, tebabaako kintu kyonna kye bagulumiza ku mbeera y'abasajja abo abali mu nsi eyo, era n'abalaga obubi bw'okujeemera Allah ku kyengera kye ky'abawadde, yaani Allah abawadde ekyengera ky'okuyingira ekifo ekyo nnyini nsi asazeewo bwe babeera bagenda bayingire ekifo ekyo ate okumujeemera kijja kubeera kibi. N'abalaga ku byengera eby'enjawulo Allah byazze abasuubiza ng'essaawa etuuse bingi ku byo okubeera nga babirabako. Kati awe nyinyini insha Allah twagala okutandikira nga Nabbi Musa alayhi salatu wassalaamu ateekateeka abantu be okuba komandinga babeerenga bayingira olutalo kafungula nkete lwe balina okulwana basobole okubeera nga bayingira mu nsi eyo ow'ekitiibwa Allah subhanahu wataala gye yali yabasuubiza. Sharafa era ndowooza sibuga ogenda tutambuza. Njia kusala biidhinillahi tabaraka wa ta'ala wasome aya emu kwemu wa idh qala Musa liqaumihi. Naam.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi dhkuru ni'matallahi 'alaykum idh ja'ala fiikum anbiya'a waja'alakum mulukan wa ataakum ma lam yu'ti ahadan minal 'alamin.
Olw'okuba ensonga gyali agenda okubategeeza eri munne kyanammwe gye mulabye agenda kubatwala mu lutalo, yasooka n'abajjukiza obw'okumpi bwa Allah subhanahu wa ta'ala gye bali n'okubeera ntagenda kubalekerera. Ebbanga lyonna yazenga abayisa mu binene bye bazze bayitamu, baali ne Firawuna, baali mu bino byonna Allah tabalekererangako. N'olwekyo bajja kuba bakoze ensobi nnene singa bamujeemera ne bagaana okumwesiga ne badda wali wabbali ne bakola ebyabwe. Yatandika abagamba nti ya qaumi abange mmwe abantu bange udhkuru ni'matallahi alaykum, mujjukire ebyengera bya Allah gye muli. Lwaki tugambye ebyengera bya Allah gye muli nga ate kigabo kiga ni'mata? Ni'ma kibeera kimu oba bingi? Ni'ma kibeera kimu oba bingi? Kibeera kimu. Kati tujjewo okuvuuna tugamba nti ebyengera bya Allah ngate kiri wano ni'matallahi. Naam. Lianna almufrada idha udhifa amma, kubanga ekintu ekimu mu lulimi oluwarabu bw'okyesigamya ku kintu ekirala kibuna, si mu luwarabu lwokka ne mu Luganda. Naam. Ogamba nti omwana wa Sowedi takubwa, omwana wa Sowedi takubwa. Abakyali omu omwana oyo oba otegeeza nti abaana ba Sowedi bonna oba muwala oba mulenzi oba muto oba mukulu tebamuzanyirako, naye ng'agambye omwana tagambye abaana. Ne mufuradi kiri kimu kyekireese okubeera nga kibuna udhifa, kyesigamiziddwa. Kati ni'matallahi kitegeeza ebyengera bya Allah neema chengera chilichimu nebe chesigamizu doko Allah chitegeza neema Allahi ebi engera biyani ya Allah subhanahu wa ta'ala ya soka nabajukiza neema Allah ebi engera biyani ya Allah subhanahu wa ta'ala idh jaala fikum anbiyaa mubi engera ebyo Allah ya watu ikamba nabi wajaalakum muluka nabawo bwakabaka obwakabaka buno tugenda kubula mu maaso buno busuubize bwe tugenda ko mu maaso awo biidhinillahi ta'ala tulifenna bano bakyali ne nabbi tebannafuna bwakabaka obwakabaka bukola butya bujja mu maaso awo waja'alakum muluka wa ataakum ma lam yu'ti ahadan min al'alamin nabawe ebyengera ebyeddiini byatawa bantu bonna mu nsi muno yaani yabateekamu obwa nabbi ngabungi okusinga buyateeka mu bantu abaki abasigadde gena maso
waya ya qaumi dukhulul ardhal muqaddasata allati kataballahu lakum wala tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin
ebwembambi ulide eranga mbitegedde kati bannange mukwate ebyokulwanyisa tuyingire ensi y'entukuvu ensi y'entukuvu owekitiibwa Allah gye yabasuubiza wala tartaddu temudde mabega ne mwekandagane mugate mugenda kulwana ala adibarikum fatankalibu khasirin ne muzikanga mufiriddwa olufiirwa olw'okubeera mujemedde Allah ne mufiirwa mukwano gwa Allah subhanahu wa ta'ala olufiirwa olw'okubiri olw'okubeera nti nno ensi yo Allah gye yabawandiikako mugenda kubeeranga temujifuna kitegeka bulungi genda maaso
qalu ya musa inna fiha qauman jabbari
mumugamba muri wagafunyedda wakitegedde bulungi nti ekiri eyo munda kika abasajja bitugenda bo tugambo genda okulwanyisa basajja mwanguli basajja mekete basajja bakiwaji banantagambo ako basajja bazibu nnyo kati wano wavawe ebigambo byabamu kubawandika ku tarikh ne bawandika amawano bayogera ku basajja bano bakana aniin ne babogera konti bali basajja nga bawanvu nnyonyo nga banene nnyo ne batuuka n'ogamba nti omu lunaku lumu bwe yali atambula yagwa ku bambega abo abali nabbi Musa yali akoze atya biyali asiri bino bye bimu mawana agali mu bitabo bya tarehe kakati kiyava butunulya bwati omusajja yali atambula oyo abutunulya bwati naga buno buki figa yabo bulinganga abantu naye nga bonna bulinga obuuka abulengerera eri mbwengula na mbukyava bulonda nabuteeka wano omukono gw'essaati kati yali badde nga fulayi yali badde nga ki bagita batya taana apo naye wano kuki wano ku mukono aha kati nabuteeka awo ku taana apo nabumuzaawo n'atambula bwe yatuuka ewali kabaka mukama waabwe nanyenya bwaki omukono nene bukunkumukaawo wansi buhumbega nakunyenya omukono nebugira awo ebyo si bituufu ebyo si ki era wano batwaliramu ebyafaayo ebyamawano nga ki abasajja bali abaali abaamaanyi abaali bwe bangabanga baagadde okulya omwalimu waffe yatugambanga nti omu yalyanga envubu ana mu ttaano ng'akutama bukutami bwati lukutama bwonna wonna waali bwakutama omukono gutuukira mu nnyanja olw'obusufu bw'obuwanvu bwendoozi abeere mbwengula ngaalwanagana ebire bye bimuyitamu kati bwe yakutamanga bwati ng'omukono gugenda mu nnyanja ng'asikayo ki envubu bwe yayibiriranga bwati ng'awanika bwanisi mukono ng'agikalirira kuki ku njuba ng'alya okusaba n'alya envubu ameka ana mu ttaano olwo amaze breakfast olwo amaze breakfast kakati ogwo omukono ogukutta envubu gwo gunaawona okukalirirwa enjuba ye n'agutaliza etajja kugutaliza of course ebyo si bituufu byonna ebyo kyekiraga nti si bituufu kisa zonna z'amawano na kyekiraga nti si bituufu nabbi sallallahu alayhi wa sallam yagamba nti khalaqa allahu adama walahu sittuna dhiraa adam allah yamutonda ng'alina enzira meka mukaaga nagan falam yazal al khalqu yanqus abantu balekira ngao kukelera ye nyinyi nabi adam ye inezira mukaga ezira chechi nkaga ezira chechi
okuva mu kiseke
okutuka ruddawa okutuka mukokola nkaga ziyina nabi adam alayhi salatu wasalam abantu bagenda bakka naam kakati munange bwabanga bwe bavaamu bwatu byali yenkana nga tosigadde bagenda bakabusi teri kubuusa buusa konna nti no ensole zonna ziri fabricated birimu ebyo tulimbisa n'obutebenkevu mu ssiira nti tusibi ki ebyo si bituufu kakati kyekituufu ekiri wano tibaali basajja bakiwagi kubanga Allah yennyini yaboogedde nga baamaanyi bameganyi tebasobola kubeerayo nga bali mu mbeera z'abantu amakulu nga bantu ng'abantu abasigadde mu sayizi naki ninga basajja bamigganyi tebogerwako ebyo bimanyiddwa ebyo bimanyiddwa hatta ne bigabira mawanga nti abasajja gye lyagundi bweri bweri kulumba omutawaana gw'amaanyi basajja abo balwanyi nebifaanako bwe bityo kale bano bwe tebaali bafaanana inna fiha qauman jabbarin baamwanukula nti amawulire wagafunye bantu botugamba genda okwenganga fotumanyi fitubadde basajja bali awo bamisikini tuyonjanguudo wagundi wa firauna tuto tuzze twakayita mu mazzi gundi otulabe embeera tetulina experience onna mu ntalo tetunalwanako tetunakola tutya twambalage n'abasajja fanako bwe batyo training eriwa n'ebifaanako bwe bitu bina byawanuuzanga inna fiha qauman jabbarin wa inna lan nadkhulaha hatta yakhuruju minha beera mumativu tetugenda kuyingirayo okutuusa nga bafulumyeyo yani bamugamba atya bagambi bafulumeyo fayakhuruju minha bwe banaafulumayo fainna dakhilun awulisuduka tuyingire kitegereka genda maaso
qala rajulani min allazina yakhafuna an'ama allahu alayhima adkhulu alayhimul baabe فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ
مَالِمُ أَبَسَجَّ بَبِيرِي أُمُكُ بَسَجَّ أَبَا بَبِيرِي بَوْلَا بَغَامَتْ يَوْشَى إِبْنُ نُون يَوْشَى إِبْنُ نُون يَدِي أَشَارِ مُفُبُكَ يَوْشَى إِبْنُ نُون ye yali omuvubuka atawukana ne nabbi Musa alayhi salatu wassalam Allah nga yamuwa ilmu mpitirivu nga yamuwa obulungi buyitirivu era nga ne nabbi Musa okubeera naye nga tamuva ku lusegere lwa bulungi obwobungi bwe yali alina Yusha ibn Nun n'omusajja omulala Allah gw'ataatugamba bagamba abantu bano abantu baabwe nti abange udkhulu alayhimul baab bannange tunaajema tunaakomawa bannanga amawano ge tuyiseemu tegamala bye tuzze tusobya tebimala ensobi ze tuguddemu tezimala udkhulu alayhimul baab mwesigamire Allah subhanahu wa ta'ala tuli basajja tuli bakkiriza tulina Allah wantu bayina Allah na basajja bakaafu bamutawaana kyetuba tukola twesigamire Allah tubeerenga tuyingira tulwanyisa abantu bano faidha dakhaltumu singa tukkiriza netwewaayo netuwanikira Allah subhanahu wa ta'ala kyatulagidde Allah tagenda kutulekerera fa innakum ghalibun tugenda kuyingira omulyango guno tulwanyisa abantu bano tekigenda kutwala bbanga dene ng'abantu batubawangudde wa ala llahi fatawakkalu bannange twesigamire Allah in kuntum mu'minin bwe tubanga dada tulibakkiriza genda maaso
قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون
بامو قام أنت يبي قام بيو بيينجي n'okunyonyola kulungi n'okubiriza tukuulidde naye kino kyo kitegeere lan nadkhulaha abadan kikafuuwi tetugenda kuyingira mulyango ogwo maadamu fiiha ebbanga lye bamala nga bakyalimu bagamba nabbi waabwe Musa alayhi salatu wassalaamu. Bw'oba olaba tuteekeddwa buteekwa kulwana fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun, genda ggwe ne Katonda wo mulwane bwe munaamaliriza nga mubafulumizaawo mujje mututegeeze wano we mutulese mujje tusanga inna hahuna qa'idun, fe tutudde wano tetuvaawo tetwolekera mitawaana. Kitegereka bannange abo ba Bani Israel nga sinnagendako sinnagaziwa, nabbi wa Allah Muhammad sallallahu alayhi wa sallama yamutuma mubasahaba, tulabye hadith eno mubasahaba byamutuma byamutumamu yabagezesa n'olutalo olw'e Badr, bajja ne balugwamu nga tebalwetegekedde kubanga ekituufu baali tebazze kukola ki, baali tebazze kulwana, baali bazze ku mission nnyangu bagituukirize babeere nga baddayo. Naye awamu n'ekyo bwe baagezesebwa n'okulwana yatuuza bassahaba n'abaga nti abange mulaba mutya, tewali kyakukola tulina kubeera nga tulwana, mugamba ki? Kitegereka bagenda kulwana n'ekibinja ekizze kyo nga kyetegekedde lutalo ate nga bo tebabadde ku nsonga yaki, wabula ng'embeera bwe yabeeranga baalina ebisobo byabwe, mwalimu Furusani babiri Al-Miqdad ibn Aswad n'omulala bwe baali mu lutalo olwo, abalina embalaasi wali omeka babiri bokka. Kakati hadithi eno gyonjogerako eri Bukhari, Ibn Mas'ud agamba y'omu ku abo abaali mu lutalo olwo e Badiri agamba shahidtu min Al-Miqdad ibn al-Aswad mashhadan la an akuna sahibu ahabbu ilayya mimma udila bihi. Al-Miqdad al-Aswad al-Kindi ava mu kitundu ekiyitibwa Kinda mu gwanga lya Yemeni mu kitundu ekiyitibwa Hadramaut, naye ali mu abo abantu be baali basenguka emabega y'omujahiliya ne bagenda ne bawangalira mu Bakoraishi, fahuwa mulhaq bihim. Al-Miqdad al-Aswad yali musajja mumegganyi mulwanyi namige radiyallahu anhu. Katibun Mas'udi agamba nti abange Al-Miqdad ibn al-Aswad yatulyako empeera, yatulyako mawqif yaani alina ekyengera kye yagwamu negomba negomba okwegomba okw'amaanyi okubeera nga nze Allah gwe yawa ekyengera ekyo. Kyengera ki? Agamba nti ata nabiyu sallallahu alayhi wa sallam wa huwa yad'u ala al-mushrikeen, nabi sallallahu alayhi wa sallam yajja eri bassahaba olutalo bamaze okugezesebwa nalwo luliawo kakati ali mukulajanira Allah mutonzi wange ntaasa ntaasa n'abantu bange ntaasa n'eggye lino ntaasa n'abasiraamu bano bali awo mu bisatu n'omusobyo nam ntaasa ntaasa asaba yad'u ala al-mushrikeen faqala kyeyava agamba ani agamba Al-Miqdad ibn al-Aswad yamugamba ti ya Rasulallah owange gombaka wa Allah oyinza okubanga olina okutya mutima kuffe kyoba oli awo tulimu entengereze tulimu ekitengo oba tuyinza okulekerera oba tuyinza okudduka oba tuli kubunkenke yamugamba nti ya Rasulallah owange gombaka wa Allah la naqulu kama qala Musa kama qala qaumu Musa, tetusobola kukugamba nga abantu ba Musa bwe bakola batya bwe bagamba bagamba Musa tifadhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun, genda ne Katonda omulwane fitluwa ntutudde chavaga tu walakinna nuqatil an yaminik, wabula beera mu mativu nti tugenda kuuba ebitala nga tuli ku saidiye ya dio wa an yasarik ne ku ci ne ku kono wo wa an madha wa bayna yadayk ne mu maso wa khalfik naruddawa ne mabiga echobera mu mativu tetugenda kulekerera owange gombaka wa Allah tabaraka wa taala agamba ibn mas'ud radiyallahu ta'ala anhu faraitu wajha an-nabiy sallallahu alayhi wasallama kad ashraq nenda bechenyi chan nabiy sallallahu alayhi wasallama chonna nga kibuganyi sanyu ibn mas'ud aga negomba singa nzi nafuna tawfiqi ebigambi byo nembera nga nzi nabigambo mbaka muhammadi sallallahu alayhi wasallam bano baada bakubigero kubyama gero ebifanana ngebyo abana bayisa ibi bakola kutya bibafuna okwanukula nedda naye raba imani jibaina nettasdiq era obirenga teweewunya okubira nti umma yombaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam owechitibu Allah yajisukulumya ku umma muzonna ezakulembera yajisukulumya ku umma muzonna ezakulembera olwattasdiq yamani olwobukirizo obwamanyi bwe balina nokwewaayo eri amazima namateka guwe kitibo Allah subhanahu wa ta'ala genda maso si arafa naam
qala rabbi inni la amliku illa nafsi wa akhi fafruq bainana wa bainal qawmil fasiqin
ya mugamba nabbi Musa nga gambo mutonzi we Allah subhanahu wa ta'ala gambo bya mugwako nanonye chokubanu kulanga tachikola atya na tachiraba chiavadda elio mutonzi Allah subhanahu wa ta'ala nga ntio mulezi wange sina che mfuga okujja ko mfuga moyo gwange nono muganda wange kubanga ye nabbi Harun alayhi salatu wassalam yantaina shak kukubera anti nali bunaira necho ababantu chebaliko obo bono nefu nobo obubuze obwamanyi bibaliko nokwekuza okutatendeka kumateka gwechitibwa Allah subhanahu wa ta'ala fafuruq bainana wa bainal qaumi alfasiqin tukusaba ya Allah otutaso tekewe njawulo wakati waffe ne bannaffe atya okubeeranga omutawaana Allah gwagenda okussa yamaze gufiringa nti kakati bwali kijirira okujja ku waliwo omutawaana Allah gwagenda okussa ne tukusaba ya Allah fetutalize kitegereka omutawaana gwakka obate gwakka era gwakka Allah yagan fa innaha muharramatun alaykum 40 sanatan naam fa innaha muharramatun alayhim 40 sanata yatihuna fil ardh Allah yafurumia ekiragiro kyabantu bano bwabiranga wetu bafananye theni ekibuga kino ensene ensubize eziziddwa kubo ebbanga lya myaka 40 singa bali awo batudde aa yatihuna fil ardh babere mu nsinga babungeeta naye nga tebasobola kulungama kutuuka wali kifo kino naye babera kale nga bagadde nnyo kati bamaliridde okubeera nga balwana tebasobola kulungama kutuuka wali kifo ekyo wali omuyango ogwo bali balina okubeera nga bayingira ekifo ekyo ne bayingira mu kiyitibwa zamanu attaihi zamanu attaihi yatihuna fil ardh yamshuna fi ardi sina taihin batambula munsi ya sina nga babungeeta na yenga byonna ebikola Allah chaiba wadde amaziga abigale jinja balirina manna ne salwa bacha amulina bacha ya makulu byokulya bachikola bakola bacha babirina gamam Allah teiba jake yonna ebalekera kicha abamye tebasobola kulungama kutuuka eri kifecho batambulanga ne batambula nga bisanga baliawe batandikidde bisanga baliawe batandikidde wabula ekyengera Allah subhanahu wa ta'ala yabawa kwe kubera anti nno bannabbi bana babiri nabbi Musa ne nabbi Harun basigala baliwamu n'abantu bano ninga bo balungama ne batambula ne bagende ebwiru niba genda unaji bagadi niba komao niba bila naba antuba chitengereka bagenda kubera mu zamani tayi ya miaka makumi ya ameka miaka makumi ana kakati zamani ya tayi heyo elimu ebintu bingi ebyajirimu bingi nyo ebyajirimu na yenge ya ina hikima nene okuviri Allah subhanahu wa ta'ala guwachi ya jigira ba ulamango iba gamba ntigwari musiba ngachibono ezo chinene elibaba ni Israel na yenge atemu limu hikima eyetendo eri abantu abo mungiri endala hikimachi ntiombaka wa Allah tabaraka wa ta'ala Nabi Musa alayhi salatu wa salam amazo kubera nga establishing nge kitabu cha Tawrat agenda kweyambisa ekiseera ekyo ky'emyaka makumi ameka ana nga afakkaha asomesa akenkula alunda omujiji omupya ogw'abaana ba Isirayiri abavubuka abaali bakyali abato babeere nga batarabba alal iman babeere nga balirirwa ku bukkiriza babeere nga balirirwa ku mbeera esinga ddala okubeera enki esinga okubeera ennungi era nga abo be bagenda okuwunzika nga baguddewo bayiti maga bayiti al maqdis era mu kiseera ekyo mwe mwali okufa kw'abantu bangi mu bali baamawale nam baafiira mu biseera ebyo bangi baali bavudde eri ewa Firawuna nam abamu ne bafiira eri garubala mukyajijjukira garubala kiki akatimba kali akasengejja omuzungu akaita filter nam eha Allah kyagenda abafiltaringa abakenenura okutuusa abasajja abalungi abavubuka abali ku aqida ne imani ne taqwa bwe bagenda okuva mu bantu abo babeeringa bakola ebyamagero mu lutalo kafungula nkete bwe bagenda okubeeranga balwana nga bali wansi wa wa komanda waabwe bwe tujja okulaba nti yali nabbi wa Allah aitibwa Yusha ibn Nun. Kitegereka kakati bayingide zamani ya tayhi zamani ya tayhi eine bintu bingi ebyajirimu bingi nyiwe tusoma mu Qur'an nga byali mu zamani eyo eya tayhi emyaka emekejo emyaka amakumi ana biche byalimu tugenda konako byetusobola ebisigadde tujja bijjuza mu musomo gwaffe oguddako bi idhin maula jalla waala Allah agamba wa idh qultum ya Musa mwagamba abange mu abaana ba Isirayiri nga mukola nabbi Musa alayhi salatu wassalam mumugamba mutya lan nasbir ala ta'amin wahid eha awo nga bali mutayhi bakyali n'ebyokulya bya Allah subhanahu wa ebyavanga mu gguru nebikka buli muntu byayinza okugamba olwaleero nti ebyokulya ebyo singa byozebwa mu byokulya byaffe emirundi kumi nsigala ndidde ekintu ekyenjawulo kyenjogedde kitegereka nsigala ndidde ekintu ekyenjawulo bwe tukompeyalinga n'ebyaffe bitwirimira byetwejjira mu misiri gyaffe ebyo ebivudde mu ggulu malayika ze zibireeta naye nga bali mu kaseera akakattayi baraga Allah subhanahu wa ta'ala ntemere eyo bajikoyi siba mativu nayo wa idh qultum ya Musa lan nasbir ala ta'amin wahid obugumikiza butuweddeko tetugenda kugumikiriza kubeera okwo manene salwa tuli okwo tetulina gwe twazza lan nasbir ala ta'amin wahid fad'u lana rabbak tuyambe okuwule katondawo yukhuriju lana hatta ninjogere niyo kayoka eraga obukendevu bw'eddiini fad'u lana rabbak kowula katondawo Allah okujitulaga atusongera ku bukendevu bw'empisa zaabwe n'obwetoowaze bwabwe eri Allah subhanahu wa ta'ala n'okubeera nti emitima gyabwe tegyali kumpi na mutonzi waabwe Allah subhanahu wa ta'ala wa illa baali badde bagamba fad'u lana rabbana tukowolera omutonzi waffe omulezi waffe kiraga obwa okumpi bwabwe eri omutonzi oyo ne fad'u lana rabbak kowola katondawo yukhuriju lana mimma tumbitu al-ard min baqliha wa qithaiha wa fumiha wabaswadiha waadasiha wabaswadiha adasi yesoka baswadi nekoletia neddako tusabiri katonda aa akirize nafife tufuke kabalimi sa nabalimi tuingire misiri tuberenga fefe nyini nyini twerimira twine mikono wachi tuberanga abataina mikono nafe tutandika okwerimira tusobole okulya katongolo ketwali angeri wa Firauna tusobole okulya ku adas kyeki nam adas kyeki adasi bubeera buweke bwa kyenvu obulala bubeera bwa kitaka nga butono nnyo nga buki bufaananamu akaweke ka habati sauda na nebo bukasinga kukatono obunene naye nga bufaananamu akaweke kaki ka habati asauda kakati obuntu obwo zibanva babulyanga bijanjalo abawarabu babulyanga bijanjalo kala yaabwo mulaba buno buukawo obwakyenvuno obubeera obwa haf haf obwo nam ye kale eyo bwebyo bufaanana naye nga bo butono era bukubyeko mu bawarabu kakati baagala adas baagala balye ku adas baagala balye ku kitha kitha yaliwa yekyukamba nam abala bagamba emboga kakati mimaadha min bakliha albakli bimanyiddwa bintu nvandirwa nvandirwa okutwaliza wamu bidoodoodo bifaanako bwe bityo min bakliha wafuumiha eyo sigimanyi wa kithaiha yekyukamba wafuumiha eyo sigimanyi wabaswaliha bwe butungulu wa adasi adasu tugirabye aha Allah nabagamba fuumu ilidda oyo fuumu eno fuumu kirala katungulu kimwayitibwa fum bitha ate eno fao Allah yabagamba nti abange atastabdiluna allazi huwa adina billazi huwa khair nabbi waabwe Musa kyabaanukula yenyini nyini yabagamba nti mulabanga ebyokulya ebiva ewa Allah bituuse ne biyingira mu bwongo bwammwe nga bye byawansi ku bino bye mugenda okwerimira nam atastabdiluna allazi huwa adina billazi huwa khair ihbitu misra ukibanga bwekito bwekiri kale muyingire nnimiro abamu balowooza nti misiri eri wanetegeeza okuddayo emisiri nedda ekyo si bwekito bwekiri misra pojirabanga eriko tanwin nam ihbitu misra pojiranga eriko alifu ngeriko ne tanwin ate kaida egamba etya ebifo amawanga tebigenda ko tanwini abada kitegereka kitegeeza kino si kifo ekiri sipesifiki nga bwolaba misiri n'ebira ebifaanaganako bwe bityo ekyokubiri jamu ya misira kitegeeza ki ekifo kyonna mu bifo jamu yakyo eyitibwa amsar ihbitu misra kyategeeza awo wennyini nnyini mu kifo ekyo ekyaki ekya Sinai wekiri mubake enkumbi mubake enkumbi kale mutandika okulima fa inna lakum ma saaltum kyemusabye Allah kibawadde awo man nisalwa webyakoma man nisalwa webyakola bitya webyakoma wabula waliwo obuntu nga obwasigaliranga kubanga emezi yavundanga teyayononekanga waliwo obuntu nga obwasigalira mu manni nesaluwa obuntu obwakuŋŋaanyizibwa ne bubaako omulimu ogubukolebwamu nga bwe tujja okulaba biidhinillahi tabaraka wa taala awo tulabyewo ensonga esooka eyali mu zamani ya attahi eyokubeera nti nno baakola ki baagamba emmere tugikooye era awo we baatandikira amatungulu we baatandikira nakati we baatandikira obutula n'ebintu ebirala ebifaanaganako bwe bityo kaka tugenda kulaba ensonga endala ez'enjawulo ezaaliwo mu zamani ya ttayi mu musomo gwaffe ogujja biidhini lmawula jalla wa ala waffaka llahu ljamia lima yuhibuhu wa yaruda walhamdulillahi rabbi lalamin al